time. Your brother and the sister and the cats and the dogs. Yeah, shine on us. All the time, shine on us. Are you young? Ah, yes. Yeah, no, no, no.
Maisha ni kupanda na kushuka. Hivyo unaposhuka usikate tamaa. Dunia ni usiku na mchana. Unapoingia usiku ujue na asubuhi itafika. Oh my my. Unapokosa mpenzi usijali ndugu. Siku moja utapata umpendaye. Maisha ni matamu na ni mafupi. Unapopata nafasi fanya uwezalo.
Fanyi 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 una malune mula. Fanyi fang, yelanyi fang, unamadi. Soke na te, ah soke na goro. Temu yo temu yi, janke. Oh soke na te ya, tune na fama. Temu yo temu yi, temu yo kere nara.
When you're down,
yeah,
please don't give up.
Oh, yeah,
it's gonna be alright.
Maisha di matam,
fanyi fang,
ni mafupi, ukipata nafasi, yatumia vizuri,
yeah. Yeah, all the time above, you know, shine
everywhere.
Shine on us, every day, fanyi every time.
Unapopata nafasi, so every time, unashinda.
Oh, yeah, let it so shine.
Let it shine.
Shine all the time.